Rangi pukohu kohu, raha fiti fiti, karere te kopere. Rafiti fiti, karere te kopere. Vero, vero, karaka, ko whai ka kariki ki kōrangi, mā hoe wahi poro poro, koi nei ngāta o te koe nei ngāta o te kōpere. Whero, whero, karaka, ko whai ka kariki ki kōrangi, mā hoe wai poro poro, koe nei ngāta o te kōpere. Rangi pukohu kohu, rāwhiti whiti, karere te kōpere. Karere te kōpere.